Mapenzi ni kama sayari, sina bahati, mana ya kwangu Jupiter. Nishazama kwenye bahari, kina chakati, majina ya pwele pweta. Nilie mupenda fulani, nikamwita mahabati, si wazazi wakatutenga. Kisa na visa furani, zile vurugu varangati, siaka na chakaenda. Kisa misina manoti, sindo wakaleta zogo, unendesha karoboti, pendo likawa kipigo.
Nani, mwenzenu minawaza nani? O nani, mwenzenu minauliza nani? O nani, mwenzenu minawaza nani? O nani, wakunipa upendo nani?
Nilichojua mapenzi tiba, siku jali niugue, si kwa maana yupo wakuniponya. Kumbe mapenzi sigola miba, nani sasa anitue? Mana mwenzenu inanichoma, yale motundu niloto watanga, nikajigamba kanyona mushamba. Yote ikawa kazi bure, vurugu zangu mi kwenye kitanda, nikachana shanga, nikavunja chaga. Alinibeba msukule, kama shombo shombo zimwirini, nisake mganga anikoshe, ama nisafiri warabuni, kami nikirudi ni watese. Kamoyo kangu chokofu, ila mwenze nuluku imechina, na nitanipenda marajofu, asiwachali visabina.
Nani, mwenze numina waza nani?
O nani,
o nani, mwenze numina uliza nani?
O nani,
nani, mwenzenu minawaza nani?
O nani,
o nani, wakunipa upendo nani?
O nani.
Basi aje
Mafaru Entertainment,
aje anipe maupendo, aje
maupendo,
aje anipe maupendo, aje
Sewe classic, classic.